You love me for real and I can feel it. Umani konda kulibe limit. Unapita mufaya kutunga le naini. Kamini nene ni soko neza ni madapwa naini. Koma suma le manaini. Ulimunga mlungundia na kutuma. Let me fix up my life. I'll be running right back to you. Niziwa ndiwe wa mene. Manjeni za kote ila ntawe.
Cause I'm stuck in traffic.
Maganizo na vochitika kupaka.
I'm stuck in traffic.
Bintu viliko complicated in the meantime.
I'm stuck in traffic.
Niesa yesa kutamana. Kutiti konane. Chaskondi chako Nivela monga nitaya na time yako Wenzo funda chkondi kulineo Kuma sipa pita 1 week kulibendeo I feel like I'm losing my mind. Let me fix up my life. I'll be running right back to you.
Niziwa ndiwe wa mene. Manje niza kote ila ntawe.
Maganizo na vochitika kupaka.
I'm stuck in traffic.
Bintu viliko complicated in the meantime.
I'm stuck in traffic.
Niesa yesa kutamanga. Kutiti konane. Baby
Mishunga
embekeze. Maganizo na vochitika kupaka.
I'm stuck in traffic.
Bintu viliko complicated in the meantime. Niyesa kutamanga. Kutiti konane.
MyLoveZedMusic.com.